mimi na yuze yangu kuna wimbo moja tunaweza kumbuka. Na hii wimbo naipenda. Nilikuanga na dance partner mwingine alikuanga meni. Tulikuwa tunapendana. Na hii wimbo nakumbuka nilikuwa class. I think class 2. I used to have this desk mate. Her name was Alice. You know Alice. So there's this song that was our best song. We used to call it I want.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Nikikaza na shule, nilikaza ngama shule, sikafungi. Saina tana mdani ya club, ata ona Tuesday. Na miuji pata kila sana, papa saka shude. Pasa dansa, mini mutu tuma two-step. Mafisi wanahanga ya mahaga na ma cute face. Na binti ya nakani kama yeni stawa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kizidi wita
mele baredi na glass ya shopping for the girl name.
Kite kaliki mamia ki dance for the man name. Makeli mechezi non after club ni magare. Ni katikevi usiku yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Ati magal dem watamaliza the man dem. Sijali parent washani malizia mshande. Jumande tumande niweke clan dem. Tofauti kwa budget plus na beste yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juu hao magalde mwako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia beste yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Badae na kafunga kakarau.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Anani marisa na kafiga akikatika majaliwa hata niambia amemarika marika. Jio mepakisha maninja wote wamemkaribia. But najiamini ya kakita nyanya shisti kwanza nikichanga musha bale na matota whisky. Najipatanisha manage kumsongeshia kete nikichanga musha bale na mashots kambili. Fukwe kule damage madeni zizidi mashida badai. Brother iko nene na assets on assets ka budget ya inchi. Na mkulisha the language ngie box we fit in. Paka pigi dance ni rombo semwele.
I want this girl to come and dance with me. Like so.